Thank you. sirika. Hafai huyo hafai, kwangu mimi ni kurai. Hafai huyo hafai, kwangu mimi ni kurai.
Paka huyo paka, paka mapepe paka. Umpe kuku na bata, uwe hachotosheka.
ndio mavazi yake. Tofauti we huoni, ana haiba ya kike. Usitazame gauni, japo ndo mavazi yake. Tofauti we huoni, ana haiba ya kike.
Música.